Nashanga vile unavyoniona kwamba mimi ni myayusho na ninunia unaniletea maringo paka machizi wa mtaa wananiona mibisho kwa ninavyokufukuzia na bado unaniletea maringo ama ndo nitaki basi taniumiza moyo nani wakumshitakia taniumiza maluf na shanga uwitiki pale napopita njoo sijui wapi unaelekea nanipatisha misukosuko ama ndo nitaki basi taniumiza moyo nani wakumshitakia taniumiza maluf. Kweli nina kuita mweza kusiniwezi zuni mbeni shika na kusa kwa mapenzi itika kama unasikia itika mapenzi. Kweli nina kuita mweza kusiniwezi zuni mbeni shika na kusa kwa mapenzi itika kama unasikia itika. She's beauty, beauty, she's beauty. Man, I got girlfriend, but I don't even trust her. Macho navelegeza legeza na nikosha. Ananipa mawazo kila mara na nitocha. I think I'm gone crazy, kuna vitu na vikosa. But money's everything, man, I can make it rain. Naisa leta maua na pia nkamagidhia. Nikatia mbolea na mwisho sikuwe kachanua. Lakini ishu nkomba, ukuli bado sijamua. We mtoto nimempenda, ibona data ni ua. Akinipata mko gafla mbae tavyokuwa. Tagiona kama heaven pala chapushikilia hoo in dunia. Machizi kibawa na kuma na style yangu mimi. Vila nikimfuata vila noma mtani. Vuta picha na veji achia. Mchumba menkamata. She's my nightmare. Ooh, ooh, yeah.